E aku nui, e aku rahi, huri noa I te motu tēnā koutou katoa. Nau mai ki e nei pūrongo kōrero a Wātea, nā te pūtea taunaki a te māngai pāaho. E whai ake nei me pēhea te iwi o Ngāti Kahu e koke whakamua, kia tau ai te take whenua I te takiwā o Taipā. A, ko tahirau ngā kēhi ma te kōwhi ori hou kua pui ake I Aotearoa I tēnei rā. Hei whakatepe ake ko ngā tai pitopito kōrero hākinakina. Me pēhea te iwi o Ngāti Kahu e koke whakamua, kia tau ai te take whenua I te takiwā o Taipā. Kua roa ngā uri o Ngāti Kahu e nohongia na te whenua rā, kia kore te kaunihera e hokona atu ki tangata ki kamupene kē atu rānei. Hei tā Shane Jones kai tō rangapū Māori o mua, kei ngā minita Māori pea te rongoa ki tēnei take.
Kua rirono atu tērā whenua e kore rau e hoki mai ki roto I te ringo o Ngāti Kahu. Nā take tēnā I whakaaro ai a Ngāti Kahu me hoki anō ki taua whenua. Noho whakaauhuru ai kia taua rau atu te whenua e riro. Engari ko te kupu a Calvin Davis me I riro whenua atu me hoki whenua mai. Nā nā nō tērā kōrero I whakaputa. Nā nā hoki I ki mānei whakakorikori kia riro mai a Ngāti Kahu I roto I te whakataunga wā rātou nau e whenua.
Ko tahirau ngā kēhi ma te kōwhi ori hou kua pui ake I Aotearoa I tēnei rā, I watekau mā toru kei tāmaki makaurau a e toru ngā kēhi kei te takiwā o Waikato. Toru mano e whiturau toru tekau mā toru te tāpeke o ngā mate tūroro kua hua ake I Aotearoa, kā mutu ko tahi mano e onorau whātekau mā iwa ngā mate tūroro kua whakamāui anō. O ngā kēhi hou kua hua ake I te rānei e whātekau mā waru o ērā, kāore anō ngā apiha hauora kia kitea he hononga ki kēhi kē atu. E rima tekau mā waru ngā mate tūroro kua hohi perangia a tokotoru kei te wāhanga whā omomo. Ki ngā tatauranga o ngā uri Māori e āhei ana te whakawhiwhia ki te kanoa raimate, kua werohia ki te rongoa a raimate nei, e whetū tekau mā toru ōrau kua werongia ki te rongoa a raimate tuatahi a e rima tekau mā whā ōrau kua werongia ki ngā rongoa e rua. E tōtara wāhi rua ana te iwi kāinga o te tai rāwhiti ki te whakatau a ngā mana kua tautapangia te mahi hanga wāpū ki tō rātau rohe. Hei tā kararai nā Ngātai Melbourne, tumuaki o te kura kaupapa Māori o Kawakawa mai tawhiti, kāore te hau kāinga I pakūrongo ki ngā kōrero kua whakamanahia e tētahi te wāhi kia timata ai ngā mahi whakatū wāpū I tō rātau kāinga kia tahuri ake tātou ki te reo o kararai nā Ngātai. Melbourne.
Ko te nui ngā tonu o te hau kāinga kāre te hiahia, kua hikoi mātou ko kororonga pukamata, ko porotehe ki te kainihira o Piranga, ko porotehe ki a Te Rimu Trust. Kāore anō mātou I rongo I whakai ki te consent, resource consent na, kāre tērā whakamārama ko tai mai ki a mātou, hui anō kāre tērā he kororo pono.
Kua tohua e ngā hinonga o ngā tirangi e te tōtara hoe o Pairangi me ngā waihua o Pairangi a whetū moa tāne ki te tūranga o Hiamana o ngā tirangi. I kōrero mātou kia moa tāne anei ona whakaaro mō tēnei kōpaunga hou ona.
Me pēnei te kōrero ko Waimariau, kōrero māku tīnei honore nui, hei Hiamana mō tō mātou iwi o ngā tirangi. Nā reira, tūrata I mā, ka mihi ake rā ki a tākuta rawari tinerau. Nāna tēnei tūranga I te tau kua hipa ake. Nāna anō I wakato o te kapuno mo tēnei pāri hou.
Nō reira e hoa mā mautonu mai ki ngā take hā kinakina e whai ake nei.
No one knows when an earthquake's coming. That's why you need to be ready. So, on the 28th of October at 9:30 a.m, join the whole country for New Zealand Shakeout. Wherever you are, drop, cover, hold. If you're near the coast, practice your tsunami evacuation hikoi by heading for higher ground or inland. When you sign up, you can be in to win emergency equipment for your organisation or a personal emergency grab bag for yourself. To take part, go to shakeout.govt.nz and sign up your whānau, colleagues or school.
E āta whakaaro ana William Warbrick, tore kai huruhuru o te kapa o Pango Takifitu, mena rānei he nekehanga pai, he nekehanga whaihua mōna kia whakawhiti atu rā ia ki te āoriki. I tēnei wā kāore anō ngā kōrero kia puta, heoi anō ko te karapu NRL a Melbourne Storm tērā kua roa e kanohiho miromiro atu ana kia Warbrick, nā runga hoki I te mōhio e wehe ana Josh Eraukai te kapa. E ai ki ngā pūrongo no te wiki tonu nei tau ai a Warbrick ki roto ōpoi piripi, ka mutu ko te āhua nei kua mana kē tēnei nekehanga a Warbrick, engari kāore anō kia puta ngā kōrero ōkawa mō tēnei whakawhitinga ānā. A kātia ke rā e hikama, kua ea e nei pūrongo kōrero a wātea mō tēnei haora, ko Leiri Pōkai tēnei kia ora.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, e whakamārama.
He mea. Tau toko nā te māngai.